odo gwagu na bo chukwu kwara na nobi okusie ike oligo onyamu majeri jeri onyamu makalaka jeri oluchukwu jilu ebuka. Well, Talibu, give him a luna for 1980. Mbeyano Mumbalimba. What a good of all Nani, Bologna Mulamu. The Madu Chendo, the Wamuluga. Manatuko Napona, while the Fanayano Muya Bamba. Natukos in Ayaga million way. After 2 weeks, Rodogwe Sinamu Kunye. Well, Lubalu to Kuzili at a one way. Was Guayano Yamamu for no well, man. Awu, Jeremiah, or Dogu Abia. Well, we be done Yambalu, where Churi Sibaja Muapa. But we run out of 1992. Musi must take your region. Donnie was told the Bunuza. Ebosi Subanataba. Bawa lukaku wewe wabodo unobi. Babwenu mana newe muraku. Bamenu mana newe muraku chachali. Babwewe na moto abawali moto. Otuko siodo wewe mwewe kulodo wadu. Babwanya ni mofia osulo fia jewali. Otuko siodo wewe mwewe mwetalode wuchachali. Ndoli tobewe nani walu oso. Odogu Jeremiah we poba siba bia kenali. Ngwelu nubabula mwakunu jegwa nyangoti yofuma. Ngwelisa binigwe ya tuwale ununu webulu ndeza mei. Jeri, wonyamu makala kajeli. Halu chuku jilwe buka. Manesio kutu. Ozu kwa nanjaba kodi weme. Odogu kalaka chuku jabamba. The foundation of new generation. One of my Jeremiah, two more than was a school. Bulanya in a better war. I need you to know what, look up for ma. Rogu ya na babulu na laru nuna. Wanu la nunu chuku okwe chili. Kemo mamberi fa chuku okulu inunga. Wamejo mwenye no mwenye ohenole. Majiyova mwe banguli. Wazi kwa favorite chuku Jeremiah. Rogu ya na chuku na bankate. Umwa kizula zweri kane nolua. Nandi kuzilolua kaligonu. Nunu kadi chiche. Walu chuku kijibia malugu enyamai. Ayy, namadi man. Papa chiwendo. G.O. Divine Communist. Papi zu chuku. Goodness and mercy supermarket. Papa kiruka. Ochora mwenye chiniki, babelo chuku. Onyamu mekumeshia, papa chidimai. Ugoma mwayoma, papa mulika. Godi mwenye unicorn, papa kachuku. The bank, latest doctor. Wazi kwa dingo zikai. Ochore nyuma, noche ya naine kubulugi ni melafuma. Baby jelu no makamai. Usola mugi no jula nyafai. Ozu kwa logo pala nisa yi makata nuna. I remember the Kongwa Yokundo Mado. I back out as yours, is your mind. Where Wabany Fegaman or the Niru? Well, I am away Fegaman at 2017. Where was the only guy, guess he went beyond. Can you tell him from anyway? No. Who's a Yaboku as I lie up was. Where goes he by you know to not to? Come out to do the good Professor, see, I'm going to watch it, Cosia. And we're done, I cannot see where we're buying your poor. We're sending on when I December. If I need a Yamulu, not free. Monday, why you know, no day? Monday, what can be no? No, you have no fear about December. Macadam will live to go naturally, my life. Osina yige me Thanksgiving nabulu kembu Maka graduation wane chikabi Di banki letes doctor Ozi waka chuku muzo chuku Osanyi na yiga tu mama zoi Nanki wabe fika yejije unauka Mana after 3 weeks oko wala yofuma Kaima live chuku na choi melanyi Malaris in a nigger you were to a mamma. Was it when you were 3 weeks ago? Don't put you in a bendy way. Oh, when you are my jerry. You have been little Nanya got a going off for man. When you are my jerry, oh, Wanyamu makala kajeri Oluchuku jilwe buka Alele delu keneli
Unonye sabro
Ndelu
Unonye sabro
Alele delu keneli
Unonye sabro
Tiko bifi chanyaye
Unonye sabro
Teli akwe
Unonye sabro
Teli akwe
Unonye sabro
Joy to wood and mangani. Never would am. Roy in the wetam. Namusica Cholo Yasu Weta. Rossi, I want you to Yamu would am. There is a vina Nangalu. I tell you what I went in your dog. Whatever you would have waited at one. Wherever would you go to Gassianga? Never yam papa chimwe Waku gya nagazi somehow Ona weli fine zonari mkamale Ona bumuno ye ya paku mwaka Papa chimwe Deme kweli fina chimwe Udaku siya no weli veneme oge donti Boji wagide yoku wekwa siya nyokuwa Briti ni ye change ye Nemu boku kejebu na uwe Basi ebe kunu na chije Madeje kwenu nogu ramu kazulike Bewe kulu ya bafosa ijewe teaching hospital Tupo kwa klisha nodo kwa nageni uwe Wanyamu majeri Usola mugi nojula nyafo Anyafu go kisi we wadon akwụkwọ sosi na anyị ga-aghọta ya ọfụma meresi ale emesigoli na ya aghọta gonu ehi mana dịko na-esi ụzọ chukwu enyi nwa pichanyari na di ya nwụrụ anwụ ehi onye amụma nọ nọ n'etiti anyị ehi wenasi anyị feji anya mama na ifeanyị kwadolu elika nna ehi n'ọlịa lichite nke gị na-adịghị ụmụ ịmụrụ amụ ebugo nwa agba ọzikwa nwanyị nwayọ ka ego ji agba afụ anụ ehi lichite nke gị na-adịghị ehi onye bụ mmanụ n'igwe na-akụrụ gị ekwe ehi onye tiri gị aka ya ekwe onwe ehi ese amụsị ọbụla maka gị chachali gaba n'ilu n'onye amụma anyị ehi mmaka na chukwu bi n'igwe na-echebe gị ọfụma ruo papa dị nkọ ma na anyị nọ chinchim ezi agara ọnụ ụkwụ ụkwụ a na n'egwu egwu express Olise bi n'igwe bụ ya nọ n'isi oche the foundation of new generation anyị malemale n'ọrụ ebidogo enu ụwa niile ga-akwatalele unu onye sabụrụ ọkpọnwụ ama nọ bụrụ ọkpọnwụ nụnụ onye sabụrụ ọkpọnwụ a alele delukenele ndoli alele delukeneyi chọrọ abụghị nwa hibiji anya yi ya mbezi naanị nna chukwu nwụrụ ya ọgọsi n'ebiri m bichi anya yi venere bụlọ kwalu eje bichi anya yi chijo kere n'igwe nlefezi naanị yọ na nugo chisomu ụzọ chukwu ebe na-alele enyi nwa dị sekọndụ nwunye si nọ uju nwa eje n'ụzọ chukwu nwa nwunye chiko bi ebe na-alele desiri fanya agụkwu ebe na-alele ike mati nekwa na odesi nnoyi papa m nwụla ezo n'onye sabụrụ m ka na-ekwu oge n'ọrụ ya alele nwayọ 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 alele bịa dukele ụlọ ọgbọgbọ eyi a.